Sha mirazi.
Ah, bobo kuno.
Murugubi.
Tiriku kwarare.
Kondugumbro kuna fisi ya kwenye nguo na umna ndugu tare na hizi mifere. Tare ni ghost. Ndugumbro na fisi ya kwenye. Ah, wonderful. What is it?
Diri bo.
Kwa vo bize.
Ah. Ah, only ten in the no parida, we
need. I think you want us to understand, Jan.
Shemsa.
And?
Shemsa.
Shemsa.
Eh.
Namakodamagani Shemsa.
Nene 17.